God is good. You know how it goes, you know how it goes, eh? Don't show people that you know how to do it, just do it like Modimo umuhulu uphahami utsweri lefatshe ka di atla dithaba le mawatle aya bulela ka buhulu bahaura masedi mahodimo le mafatshe a bontsha buhulu bahau dithaba tsohle ntate le malimi aya bulela ka buhulu bahau.
See ya.
Hallelujah. Wow.